tattoo parade. The time our power building goes to the good parade. I want to take you home.
I miss you, that's a thing. Starting at the race, I will turn you and then if you're in need. Well, call up power, baby, don't listen to the boom. I will make you whole, and there's no need for school. Oh, 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 oh. What it is, that is what it is. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa. I saw the power, baby. I said, give up my scream. You will be in heaven when you fly by my grave. I saw the power. Touch your heart where as it should be. Whoa, 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 whoa